shacabka magaalada Mandheera ayaa ka soo horjeestay go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka, kaasi oo nin shakhsi ah u xukmisay lahaanshaha dhulka macahadka farsamada gacanta ee Mandheera Polytechnic. Wakiilka golaha hoose ee township, Faisal Cabdinuur, qaar ka mid ah guddoomiye xaafadeedyada Mandheera, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka socday Komishinka Qaran ee Dhulalka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday go'aanka maxkamadda. Faisal Cabdinuur, wakiilka golaha hoose ee township, ayaa sheegay in si fudud aan lagu qaadan karin dhulka dadweynaha ee Mandheera Polytechnic. Waxa uu tilmaamay in dhulkan uu yahay mustaqbalka carruurta Mandheera. Dadka dhulka macahadka sheegtay ayuu sheegay in ay yihiin dad dana gaar ah wato, isagoo wacad ku maray in ay difaaci doonaan.
Maanta waxaan iskugu imaanay ofiska chiefka township-a, waxaan isku kaani keenay gazette notice ah taariikh 26 bishan soo dhaafna soo baxay, kaasoo ah dhahay nin bay kootin u goysay Mandheera Polytechnic. Wixii markaa maqalnay waan imaanay, rag ka socda land commission ayaa meesha noogu imaaday. Bataatan waa arrin naxtin ay nagu noqotay in Mandheera Polytechnic la dhaha reer Mandheera ilmihii ka guuraan haalasi ninka hadda ay kootiin usoo goysay. Land commission waan la hadalnay, dadweynaha si fiican ay usoo baxeen, wax laisu reebti ma laha. Insha allah dhulkii waan badbaadinaynaa. County Mandheeraan waxaan fariin u dirnay inay bixinin wax lacag ah ku xisaabsan Mandheera Polytechnic. Mandheera Polytechnic waxay bilaabatay 1977 ilaa maanta ay jirtaa. Nimin Mandheera ka maqnay 35 sano ah oo guryaasha hadda Mandheera ku dhisteen oo maanta ay waxba hata iska gagadeen ayaa 35 sano ka dambe inay Mandheera ku soo noqdaan ay rabaan inay qaataan wixii loogu targalay dadweynaha. Waan ka soo horjeednaa, waxaan iga ballan qaaday inay waqtigeen dhici doonin, inay waqtiga county Mandheera on joogn. Dad badan baa chairman ka soo ahay, Allah ya raxma, akhray jiraan, laakiin waxaan ka ballan qaadaynaa reer Mandheera inta mas-uulinnaan oo mas-uulka Mandheeraana in la qaadan doonin Mandheera Polytechnic oo nin shakhsi as qaadan doon ay ku akhrisan doonaan ilmeyna. Waan u sheegnay, waxaan codsannay commissioners in loola keen, commissioners waa iman doonaan, waa ina dhageysan doonaan, laakiin kootiinig waxa soo xukumi ninkaas.
Sidoo kale, qaar ka mid ah waxgaradka Mandheera iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si isku mid ah u sheegay in aysan ogolaan doonin in shakhsi gaar ah la siiyo dhulka dadweynaha ee Mandheera Polytechnic.
Atenaskiyaati Polytechnic ka timu tala kunya kartas. Ni ajabu. Leo kuja la kartas ya Polytechnic kesho na kuja la police station. Kile kweli? His Excellency Mheshimiwa Ruto amesema kwamba ile lansi ambayo ya serikali imeiba yote irudishwe. Na sasa tena anaenda kuchukua tena lansi ya serikali. Hiyo hatuwezi, bwana commissioner. Kwanza nakushukuru sana. Kama ingetueleza jana juzi tungeleta na makaratasi nyingi hapa. Hiyo Polytechnic ni ufaidi wa Mandheera mote Mandheera. Kwa hivyo hiyo ni ardhi yetu, land ya serikali, land yetu ya wananchi, hatuwezi kubali.
Marka waxaan dadku weynaha u sheegi rabaa in meeshan Polytechnic la dhaho ay dad badan ay ka faa'iideysteen, qaas ahaan dhalinyaro badanaa meesha wax ka barteen, maanta ayaga u faa'iideynaysa, magaalana way ku jiraan. Marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay dhulka ay difaacaan, waayo dhulku waa meesha waa meel oo yacni waxyaalo badan laga faa'iideystay. Dowladdu waxa u sheegaynaa inay ogaadaan meeshan waa meel iskale dadweyne iskale oo dadweynaha ay ka faa'iideysanayeen.
Meeshii 79kii laga qoray maanta inay maxkamad ay taagantahay la dhaha una isoo ka ismoog aan hawshan waaba ka baxoon ka duqoboon ritaaya ka qaatay. Laakiin markaan ka qaadana dalka ay dadkan ugu tagay ma ogi uguma tagin ruuxo kalix meesha, ruuxo kalix personal ma laheen. qofka maxkamadda Kenya aan weydiin harto keeska markay qaadi ma labada dhan ay dhageysataa mise dhanka kale ee lacag ay dhageysataa ani taa su'aal maxkamadda aan u qabo waay haday tahay dadweynaha madheera goormay weydiin ay dhahan meeshaan beerme ahaan jirtay ma xaray ahaan jirtay goormay weydiin ay dhankaana dhageysteen dhankaan dhageysteen ay u soo bitisheen ninkaani ani taasan xogoo su'aal ka qaba
Abdi Qafar Umar Ibrahim Abdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamul kamandeera